Kodi nzako akapya ndevu mzimire mawazo azima zako ndi yankhula kuchitira pamawa.
Exclusive from MalawiChoose.com.
Moyo usupanganika mwanawe ni mvetse pano. Si chuma chonse chikakupatse mtendere mwanawe ukhuzumuke. Utengedwa nazo ning'azi kunja kudaopya tafatsa, chuma kulondolachi chikukumbira dzenjera dekha. Akadzachimbwandira icho akusaka mwaiwe, akadzachivumara icho akufunafuna mwaiwe anyamarawa, ndipo modza one mawanga akalilombe. Ndiye mamuna nzako mpachulu pamakoma utakwerapo, unimvetse tsono. Kulondola kukulondolako si chilungamo, kupembedza kupembedzako si mtendere, akukukonda poti ukuwala, akukutsata poti wena akukusamala. Ndiye kukongola saje na nsima mwana wanga chonde tafatsa. Zamawa siziziwika. Ndiye zizomati mamuna ni mtumba uraleka. Izizomati mamuna manyasa kakhala uva kutsata zibambo udzagwira fuwa la moto. Ndiye tagwira mapunziro sazanong'oneze bondo. Gwira sukulu ankhono maso udzaone. Poti chuma kulondolachi ndicho chidzakulondole. Amuna akutsatirawa udzachira kusankha. Ndanena ndatha. Ngati uli ni mapirikaniro umve. Mwayi ukuseweresa lerowu. Udzaulira. Mawu akulu ndi mdambo mozimira moto. Pamawa sadzati sindakuuze. Mako ni mako, samuone kuchepa mwendo.
Exclusive from MalawiChoose.com.